Ngithi lolo uthando lethu mntanami alusafani nasekuqaleni. Ngithi lolo uthando lethu mntanami alusafani nasekuqaleni. Ubakhumbula mntana womuntu na ukuthi sasithandana kanjani? Ubakhumbula mntana womuntu ukuthi sasithokoza kanjani nasindawonye? Ngithi khumbula
khumbula lezo nsuku,
khumbula mntana womuntu,
khumbula lezo nsuku,
khumbula mntana womuntu,
khumbula
khumbula lezo nsuku mntana womuntu sasithandana. Ngithi ngeke baby wami angisalithola uthando kuwe, angisajabuli mntana womuntu, angisathokozi ngawe. Angisajabuli mntana womuntu, angisalithola uthando kuwe. Ngithi ngeke mntana womuntu, ngithi ngeke nganaba, ngithi ngeke, ngithi ngeke mntana womuntu. Angisathokozi nganabantu, angisayitholi nenkonzo yasebusuku, angisajabuli isithandwa sami usuyangincisha bo. Musukungincisha mntana womuntu, musukungincisha isithandwa sami, uncishalale mntana womuntu. Amaqhinga akho lawo, amaqhinga akho lawo, isithandwa sami. Amaqhinga akho lawo, amaqhinga akho mntana womuntu. Musukungincisha isithandwa sami, musukungincisha mntana womuntu. Ngithi khumbula isithandwa sami, sahleli kahle sithandwa. Ngithi khumbula mntana womuntu, alusekuthando sinashabalala. Angisalibona uthando kuwe, angisalibona uthando lwaba. Siyapretenda, pretenda, uyapretenda usangithanda. Awusangifuni, awusangithandi. Uyabona nje selashabalala ngamazulu emoyeni. Sithandwa sami, usisikhathi sami, wena uhlala ngemizwa yami, uhlala ngemizwa yami, usuku uhlala ngemizwa yami, amaqhinga akho lawo.